是
Jacko baby
It's Rosary I'm the god You can never be god I gave you time to get half of my box You couldn't even find a Cardi to my Minaj That's why I still rule over all you freaking cars
Wameshika time, walotaka kunishika Wamekufa wote, walotaka kunizika Afka unaamini, utaweza kunipita Basi anza kuamini, ale kuzaa bikra The best rapper, but I don't say shit Straight to the point like I'm a virgin dick Send this bomb to these bitches, eh? And none of them or them could do it in my yeah. Mugambo wanaruka na kukanyagana Nataka kwenda peponi unagopa kiyama Najiita wakali mnadanganyana Kwenye shere ya Obama kaingia Osama Usimpenda kaja
Unasema nini?
Kaja
Aise usitutishi
Usimpenda kaja
Napa suze mtu inje
Kaja Usimpenda kaja
Takutia ngeu
Kaja Usimpenda kaja
Akademi
Kisema na nguvu za kiume kuna watu wanabisha Ila kiukweli kuna muda na di Na kama unabisha bisha wanaume mnapakuliwa Hivi nani anawapika
yeah. Na kwenye usawa huu mtamwogopa nani Kia mwene nda kula bata zangu irani Na wasiogopi kutupa jiwe gizani Ndo maana tawila benki alina majani
I with the glasses use a pussy ass bitch And I got a fat pussy up in my pants bitch Go and get a pap smear get rid of that itch When I'm hitting home runs before you get to the bitch hey.
Mugambo wanaruka na kukanyagana Nataka kwenda peponi unagopa kiyama Najiita wakali mnadanganyana Kwenye shere ya Obama kaingia Osama
Usempenda kaja
Unasema nini?
Kaja
Aise usitutishi
Usempenda kaja
Napa sote mtu inje
Kaja
hey.
Usempenda kaja
Takutia ngeu
Kaja Usempenda kaja
Akademi nisiwana
Usawape tarifa usempenda kaja
Kaja
Ukiongea utumbo minaongea paja
Leo unawachinja kinaga ubaga
Ule mpambea huku nyuma kakutaja